두두두두두 e 치 멀리 창게 마저 구치노가 e 치 간보 창게 마저 치쿠와 올루겐 돌왕겐 두두 세와노 올루시가 데칸두 탐불레 나웨 Bisenge byo mutima gwange mbigute wone bisumuluzo bibyonkuwadde Esala y'obulamu bwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mvi Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano oh. Yeah. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Sibimanyi ebyo nti oba tekulwana
netta, netta.
Ne mukwano gwange olyanjulira Kale ne bwenyiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu si bamalayika Enguudo z'obulamu bwange ntereezezza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe mbeera mukwano Kyokka nno bambi batuvudde ku ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Nze nninga wangu takalulu Siche nyoma onyambye nyo
Choka tonefulira
Tonefula bambi
Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza
Tonswaza bambi
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Nkwagadde